Fresh Out from NigerRemix.com.
Lui mali ngangizomcela ubaba noma bangaqali bangangifaki ukamanje anginamali angisipani baba somali uwenze njani buku i-account ikhaliphungane uthula uthina abantu somandla wehlekisa ngihambe ukamanje anginamali angisipani baba somali
Fresh out from NigerRemix.com.